Tawala, King Tawala, King Tawala, King Tawala. What's up? Vile nilivu, nilivu, nilivu. Manishu, sivu, nilivu, nilivu. Naleta badara cash, marashi ya kapu. Yani pulu kwenye fan, mchikasi wei na fuku. Bangaiza maisha, uko maisha. Hali ni tight, kita mitai na ungea, doni mkali. Mike outro, mike check, 1-1-2. Akili kumkicha, akiki border to border. Yani kisha, kisha, kaskazi, makini kwenye fan. Misha pika level na tupa. Heart silence, bagita tunawala tatu bila. Bla bla, atuna, mota ina moto. Wamelala mistari mizito, hadi masitadu. Wana bleed, wachi zangu wa dimu. Kadi joka na walamba. Blood flux and you, what up? Two steps on the Zibo Kosha. What's up? What up? When I say H to the P, Ziggy Sam H to P. My next name is Kosha, and he's a mini sketch zen. Yanin, Nancy, Kumbe me doctor. Magizo waka kando, Ugando. Bando Languli na soma 4G. Sorry, Swedish Chesa Ndondo. You are premium. Himamo and Jua. This one up Sango attack Bunitari. To be this is to a recession. The Kikizazi Chanasa, Kisi to Penda Kazi. Kina Penda Ngono. Kisa Namkasa, Abani Kazi too.
Au nini? Hili game kama vile football. Kama vile football. Na wacheka na wakesa kama vile football. Kama vile tatu. Goli. Goli. Panchi zangu zinafunga. Goli. Chenga tatu. Goli. Goli. Panchi zangu zinafunga. Goli.
All I know is what I believe. All I got is due to my hard work. What you know about me? Got zero. You got nothing to tell me, nigga. Better to bear. Anguisa. Nothing stop me. I can't wear on our toes. On my mood, on my temper. Na control beat kisha body. Buddha, na chanika control room CCTV. Zina zoom in the best of the world. It's talking about me. Zoom on my name. On the top of the world. Maulana kashapanga, don't try to be me. I'm in the mood. I'm supposed to be me. Me, nganga. Yani ni ngangari. Me. Toka, pindi ile. Enzi zile. Ivo anza rap. Waka ni tunuku. Enzi sija chuja. Na maintain rap. Style, rap, boko, swaga zangu. Zina wachomo, zina wakere. Sasa na saga, koboa, tule nyama choma. Kinyoji baridi, bully bully. Full, kujiatia, aha, skia. Weka Red Bull, chama la wana limetulia. Kuala Lumpur ni kijani na njani. Tipa zolkiza, jadi mtujadili. Madini, the north, yapo kwenye body.
Kama vile football. Kama vile football. Na wachenga na wachesa kama vile football. Kama vile tatu. Zangu zinafunga goli chenga tatu goli goli panchi zangu zinafunga goli na kucheza hili game kama vile football kama vile football na wachenga na wachesa kama vile football kama vile tatu goli goli panchi zangu zinafunga goli chenga tatu goli goli panchi zangu zinafunga.